Zwap.com.
Come on, juice, the wine juice, run on my juice, go on a boost. Gangsta for noko, gangsta for noko noko, team noko noko. Body a pocket of pension, double action, a leaf bone, bit yam flesh in a action. No richer, just shalim on a mayo. Walita paditata, tokula na mayo. Love nice, she was lace and a mayo. Na mayo. Love nice, she was lace and a mayo. Na mayo. No wonder, belong to she owns in a mayo. Na mayo. Belong to she owns in a mayo. Na mayo. Shina yeno yaba pankanda na pankombe. Anything is possible for you nka ishtengombe. Unconditional love na supporting. Anatala na ruba mwale ndo pole fkoti. Nangu mwinga lirene kumishita kamfoti. Babiri mwena lesa machine can't be for koti. Natasha mwali mpasha mpalo inu ya mpeshe. Fitu nangu fingers takasha ni mulanzesha. Tualela la puenza la singo madharesha. Napari ya mapamposi mazharesha. Wazile pachalo mwana wanskuba riu. Make money asole fema teo. Mami ni dedication. Ofa mwani silo winga I can't mention. Ni mwale nganole kane imisheni. Imwena lesu oyombo na visheni.
Bale pocket of pension, double action. A leaf bone, spit yam flesh in a asha. Nolecha lecho shale mwana mwamayo. Walita paditata, takula na mayo. Love nice, she was nilesa na mayo. Na mayo. Love nice, she was nilesa na mayo. Na mayo. No wonder, belong to she owns in a mayo. Na mayo. Belong to she owns in a mayo.
Yes, in a mayo. Ebon got to love to low love. Wash a lot of pan for you with your yash. No wonder, I be kill a less upon cash. You don't send study cats on pony of one gun. Alla, winking up ten and I'm a flash hour. Kobula wa fiyashi peta fiyonza fiyashala. Ama tosi ya wuchushkale na isala. Litala ntashi ya mawamba tene na isala. Shakale ngepo moya wanzakala lensala. Mdawambesha na jila inengava letela. Nakula na mayo mayo. Nangu wambine wambono muyo. Chite mkocha kwa mayo chabanga balo. Baka bashema ewa mshapano. Love ya wawantu waviri yali pusana. Gula landa po fivi tuka pusana. Ndekwe wa muna.
Bale pocket of pension, double action, a leaf bone. Bit yam flesh in a asha. No lecha lecho shale mwana mwamayo. Walita paditata takula na mayo. Love nice shiva nilesa na mayo. Na mayo. Love nice shiva nilesa na mayo. Na mayo. No wonder belo mchishi onse na mayo. Na mayo. Belo mchishi onse na mayo. Na mayo.
Namayo wase wakupelo mchisho. Mwona nga wantu kilo chopono kera chisho. Pepo denu eile nga nila ipuntula. Nitamba usatana kakilesa liputula. Mayo shaka kulave mlaifi yanzi. Omo penefe na lesa wanzi. Tole lepo isalo tapaluma umomu fiashi. Ukwavula imwe mayo nge fiu mafianshi. Kuru nabate mitide isala nchingirida. Pepo tale kumia mwita omu wale chingirida. Pakusungana totraba nanzi wale waposa. Mwale tushita pepo no mwale fuala mariposa. That time nishibali bala mukavata. Mwali ubufi bali tushingide na pata. Kumbono kupopoka na kulo kwa vlavata. Fumta madawaizi kuna panga madaini.
Love nice shiva nilesa na mayo. Na mayo. Love nice shiva nilesa na mayo. Na mayo. No wonder belo mchishi onse na mayo. Na mayo. Belo mchishi onse na mayo. Na mayo.
Abana game plan follow kwa chilusa tu. Abana bari penala batina fio pulusa. Oh, juice pala abana bambina tika changa. Yakoda ikona putu na kanya. Ketua fika waiputa wata wa survivor. Elishi bifana wana MJ survivor. Kumanda tana waima Anuli Doom.
Galaxy kokota leja kufuala chisa man. Wishi bataba na baba na boss chisa man. Uku kopa pet uku solwezi. Bakuro no tichongo iwe solwezi. Bakirani na bamaza pali na obali churile. Life na pita monga na kwa wanga wa churile. Pali no manga wa mbona kupapa. Nishenda bakala mbande vale mpapa.
Zwap.com.